mi andintinna ko daande fulɓe wonuɗon e heɗaade e dow wewa fulfulde wano taskorɗon ni yewtere men hannde no tuugi e lurral leyɗe hirnaange afrique. On nani njiyanɗe hoɓɓe men ko faati e ko waawi wonude batte yaltugol Mali, Burkina Faso e Niger e dental leyɗe hirnaange afrique ngal. Karogere sakkitorde yewtere men ɗo en yewtan fi jango CDAO. Docteur Abdou Ba, holno dental CDAO o waawiri yaltirde e ngal lurral e dow polgal?
Andi CDAO joni ina daña fodde duuɓi capanɗe jowi, ɓe waɗino baylitale, ɓe moƴƴitinino geɗe goɗɗe. No ɓe fuɗɗorno ni wona noon ɓe woniri hannde. Nden noon ina ɗaɓɓi wakkati fof waktu nde ɓe moƴƴitinta fii ɓe yaada e ko ɗaɓɓa ko e yonta gonaɗo o. Hannde o eɗen nganndi e ko CDAO ko foti waɗde moƴƴintina ɗum. Ko adi hen fof ndaara e laamuuji yoga e laamɓe hooreɓe leyɗeele ɓe nanngitooɓe e laamu, ɓe caloo accude. Ɗum ɗon CDAO no foti dañande ɗum laawol no gasnirta woni solution yimɓe jooɗotooɓe e laamu e dictatoriyaagal ngal. Ɓe waawa sanctionde walla nder haɗde ɗum ɗon haade boneeji walla kuudetaaji waɗde. Ɗum no jeya e sababuuji ko waɗata kuudetaaji. Kono noon wonaa ɗum tan woni sababu o. Geɗel gonngel ngel CDAO no foti jogaade e daraade ɓe heɓa mone unique. Ɗum ɗon ɓeyda sembe mumen. Ɗum woni peeje ɗe ɓe peejete ɓe waɗde écho. CDAO ko faati e koolaare e koninkaagal walli nden woni pay e sécurité leyɗeele ɗe CDAO no foti dañde baawal mum no ɓe waawata daroraade reende ɗum ɗon. Hannde o miijooji ɗi ɓe addi e waɗde konu woni koninkooɓe CDAO darotooɓe haɓaade terroristaagal, sabu ɗen anndi hay tawii leyɗeele sahel ɗe yaltii e CDAO. Caɗeele ko faati e terroristaagal e jihadiste wonɓe nder leyɗeele sahel ɗee ɗo ino waawi yahde haa naata e leyɗeele goɗɗe e nder CDAO e hoore mum. Nden noon ballondiral ngal no foti waawa wonde ɗoon. Heɓde jawdi ko gollira ko reenira hoore mum ko waɗira konu ngu, ɗo woni caɗeele e ɓurɗe mawnude CDAO. Donc ko ballondiral e nanondiral moƴƴani leyɗeele tati ɗee ko ɓe heddo e CDAO, ɓe gollondira CDAO.
Aliou Diallo, felooje ɗuuɗuɗe no jokki CDAO, aɗa tawa e wi'uɓe wonde dental ngal no haani ndartude sariyaaji mum e eɓɓooje mum?
Nda ƴeedi ɗum CDAO haa laataade hannde waɗde holde ko wiide hono ko ɗum principe ŋaaji ɗo CDAO jokkiɗe kaan waɗde ɗi principe ŋaaji e respecté. Sedi yimɓe ko jonnirta CDAO na walla ko dañirta CDAO to ana woodi, hono ko yimɓe fuɗɗo wedde jooɗi troisiéme mandat tawee wonaa kuudetaa ko yimɓe président en heewɓe anndi CDAO hannde e président en a tawan ceeli ɗo tawii wonaa kuudetaa won leydi maɓɓe ndi hono laamu ɓanti hono ministére ɓanti laamu. So a tawan président en ɓe kedduki e laamu no ɓe kaaniraa heddiraade e laamu naa walla yimɓe ndana e hakkillaaji mum ede pan muuɗum e ɓe ngandike caɗaaji leydi maɓɓe saa ɓe kedde ley laamu maɓɓe. O ɗum yo accusation ŋaaji gaddaaɗe ndatteɗo porté contre CDAO ko wata CDAO affaibli o falɗide sembe CDAO et puis CDAO nde tagii aɗa waawi hollitirde hoore hollitirde no waawi to hollitire kañum jeyi hoore muuɗum wala hono puissance ŋaaji goɗɗi kañum ngaddata ɗum naa walla kañum wattude manipulé. Ɗum aɗa waawi waɗde renforcé yimɓe hakkille muuɗum yahde CDAO hollata yimɓe CDAO président kañum jeyi kañum gollata. Dernier point ko sectorto haalde muuɗum yimɓe ana yiɗii hono organisation CDAO tawee ɗo tawee aɗa walla leyɗe hono melɗe na walla Burkina walla Niger haɓo e huunde fof ko anndita hono terrorisme en yahde hono banndu en. Ine yiɗi tawee CDAO haa taweede ballal muuɗum yiye wonɗe nokkuji sanne kadi ɗum tantude leyɗe tanni tanni.
Docteur Madi Abda, mi hokkama lanndal sakkitoral. Aan kadi holno njiiruɗaa janngo dental leyɗe hirnaange Afrique? Aɗa yeli ndegal heɓɓiti eɓɓooje kese
ɗaade ɗoru forme woodi haaje tenngiɗu to maɓɓe powas ECOWAS fo taya waɗa ɓe ɗaɓita ɗi mo on ɓe mari haaje to démocratie ɓe yiɗi mawɓe lesɗe ECOWAS tabitina jooɗi démocratie bana diidaama haɓɓereeji na iri ko ɓe watta lesɗe afrique ɗo ɓe wiya kanjo démocratie ba ɓe supta goɗɗo o ñaamata zaaɓe amma o ñamna hoore makko zaaɓe ɓe doole ɓikkoye leddi waɗa boore haa nder leddi ɓe nannga ɓe ɓe maɓɓa gwamnati ke jotta komini Najeriya do a to a wani alini ko doggata aya lin ko fi ada irin halle din da kamar ba dido ko ga wala da ECOWAS ko ni German alara no gadi ta zabe zabe ma ya tawo zabe bogi zabe zamba hande ma nugo ko ga ma as ECOWAS do mari haje change number 1 number 2 kambe gwamnati de vo'ina be lura bo be didena ECOWAS o kude ma ga ko hadi ga kuwa hala ko safi jende jamwa to security be threat hala economy do kanjo be ada hakilo mabbe amma be andal lesbe bo to be jodi jonde mo wadori ko be da sovereign state sovereign state do da Burkina Faso Mali be Nigeria da sovereign state wala no ECOWAS wara do furkita be gite ya ce wada ko be yidi be andal do bo dum sali da torati mabbe kanjo bo dan majum ko fan hali be bo ina be yidi jonde ECOWAS boda to sali ya hangal yahar babe do tati burkido inde fere bo burta jango wodo bo burta jango wodo bo burta jango vetan wala ECOWAS ma hambe dum de gaba daya
no woni ko do woni den e darnude yewtere de ni jarniyon sanne gabde mon tawdede e de yewtere do fe wa fulfulde en fofen jokkan taskade holno o alhali jofirta